ای استودیو تمنی که ای کباروی امن افرفول ده
Latar sapo e jogol lewru février hitande 2016 jenna yamde soki do studio tamani sakira miden tawa ele maison de la presse bamoko o competitivité yimbe la gobbe to kidal tobe illa bonondo ton le cekiti yonter jabbi non de fa hande hakkilaji mabbe jottaki febe collectivité wakkati jono hejoji bamaka ton kandi rende jamarende ndo do no mutu do gonde sa ha leedi meden dibe kulitiire wakkati jono wadeno watte fujjere yalla kalde le kawra ngalan tabe leedi meden di non tan watta so bonanda di jaddi ko be ngatta di keba sakken le majjube kulitiire so kalde le kawra ngal tabakata jaddi ko be du ida yibe mu yen de le kedu de afrique hirnaange de wakkati jono be gonde wadde kawtal mabbe do bomako do faabe jayol hono be kaani wadde yalla jandeji ngade di le afrique di fu yalla di do jandeji an kebano joddiro le nokkule de walde no dotta publier ce que vous payez be koliti yimmadum be ngadi hitare 2015 leleedi meden di le majjunu fa hande be koliti wi de ko heewi an heddi leleedi ndi ko yubaki be ngadi noddango fewde e lamo be bi wakkati joro tinno watno watta fu ja yalla hono sari yaaji ngodi leleedi meden di kunyimini di wakkati joro kabaru yiga leleedi meden no di do sari yaaji kaani tabirede kira bon competitivité kambe yimbe la gombe to kidal tobe wakkati jono be collectivité hakkilaji mabbe jottaaki fe ciagal ko bonanda di ngadno le cakitu yonter de to kidal to fewtude do woni yimbe la nations unies wombe tombe be collectivité fa hande hono hejoji bama di do wawa rende hono yimbe la gombe tombe fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
bonandaaji ana jokki wadede to kidal tu tawene ciagal ko wadi le nokku minisma ko fay goto hakkile mun jottaaki tafun mobile sorance en france gongel ngabbi do bombore idi do der leydi onde don ngel fusa kima yonki ka heddaki hen le kabaru kebaado bonandaaji kewdi di ngadi so kulol nangi yimbe le be fuf be metta senne bangal yebare denagu mabbe mangal pade be minisma be kay ala le nokuji mun en kabatobe sema be ngoni kay bobe natirde ngallurende tawene yimbe le oni mbihi be beydima kabaru denagu ngallurende e kanye kala do be ngoni kambadun jati wadi su kawrital sema platform gal sotinama hakke yontere kawrital kannodo wadede altinere de ana wawi bultude ko heewi fa yottade dental gube didde bangal denagu ngallurende kidalnde
gubeno tirtore azawad murtude gondle saha leedi meden dibe collectivité wakkati jono dido bonandaaji jama on hani jondaraade dum sebe de ila kalde le korangal sinina fa yottar nyalom hande wala fu ko gollaali hen be collectivité fa jam e deejer wartale nokko jeewe wakkati jono yalla hono kalde le korangal han tabireed leedi meden di kede ka kuno dirtere Mohamed Ould Sidati o yo neddo sema ko haalido hen do focci tan Muhammadu Samaseku
mi famal fi ko jama o hawnoto bangal sattingol bonandaaji di won ko hanno wadede ka dum yebam hono yawinde golleji talkur aljendu darnaade almustadaji yimbele hono dun hono dun en an hew ko hanno gollede ana wara lebbi jeddi fa jena en fay hunde gollaka su yotti sariyaji bangal no gollede yarata fay hunde gollaka min gulitima kabaru majjun gilla kawrital anfisgal imbihibe patibe jeebo sabi sago amen wala nokkuji di fuf idun serti wattu 1991 92 hande yo sattinbe dina ngoni hakkunde meden talkuru sinninanu aljendu yo kabaru yimbele amtare azawad dum walda hakki le jiadin koobe murtube joni be sattinbe dina non hakkilaji amen ana serti fa sanne
sekrabo do balle trimi joni modo hollame be malani ngal mi noddirta phase facebook ngal e kolitiwi do no suudu ministre wondu to har mayni to humini nono kabaru yimbe la njohabe hijjore be wakkari jolo be gongini ko yata agence ngaji sappo le leedi meden di le majjudi do agence ci sa de wakkari jono hollitawe be kayfama do wono wakkande hijjore be wadanno da tawo golleji mabbe din jubbaaki ton kanko do won lamido kabaru agence ngaji goddi le leedi meden do hollitiwi sa de di do kayfali dum walda do wono no kasara ngaddo to minato kede kanko no dirte da madame Cissé Fatoumata kuyate o ko halido do faccitango Muhammadu Samaseku
kabar hujjorende hitande fuf so dun timmi lam harameni yewtan ko gollako e le dum woni ko agence uji ngadube boppidi andete ana heewi dun boppidi yo ma agence o wala non medit ma o lutti serial landule de kala cikitido bismillah jomum talkuru jukkoje de wondo den woni ko lam harameni o daloto agence jukkado o ana heewi dun dum fu dum biltoto to saudia ton sa yihi jukkoje de imminaka tan a tawon jawabu mu dum woni ko nangali hakkille lam harameni dun ne yawa wadde fey talkuru jukkoje hikka mali hala ko wadi mina ko fi
walde wonde do Afrique do leydi ele keddude hirnaange humnine kabaru jandele no kulle wakkati jonebe gonde wadde kawtal mabbe do Bamako do gal do kawtal gal fuddi ila Kenyan ko woni fana magal du wakkati jonofabe diayal hono be kaani sekirli hin dati tawe jandele ngadol le leydi ele Afrique keddude hirnaange de fuddi do jandela na baawi joddirde le nokko o kede kanko no docteur Abbas Cheri Habibou o yo horejo dum wonono janginore to nyameeto le leydi Niger ko halido hen do faccitaangu Muhammadu Samaseku
security
min gadan no jandeji lekuluji dow di la torto gotum le hirnaange Afrique do sa ƴewi joni ko jangate le lekuluji dow le leede imode di certi sanne lekol fuf ana jogi hejo jande mudum sabi dun jaati wadi so jangobe e janginobe waltike iwde lekol goto yaade lekol goddo be tampani faamu jande mudum sanne sabi hejoji jandeji di jidata kambar dum le jidi hejoji jandeji di fuf lato gotum sala jangobe e janginobe ana chulta bonondaji le cuudi lekol ana hani harminede ko hanti fuf wa wadere nokudo bonondaji ngoni wana galle wana dende wana ngendi to dum tawa fuf jam wala kaldal tan woni ko kanden wadde sabi den en bibbe adama en e gana dabaji wattu harbagol yawti joni hakkile goldirte ana hani
pamen
walde no dirte publier ce qui vous payez be koliti yum mabbe do wona le leedi meden di yum mabbe mo ngadi hiltande 2015 le majjum be koliti wi defa hande sa jeewi be domtiri lamu o ko heewi be bi du wakkati jono jeewa yel hono sariyaaji kuminide kabaru yigaaji le leedi meden di do sariyaaji kani tabired le nokko kede kanko no dirte no hum jaggite o yo horejo de do walde ko hali do hen do focci tan Muhammadu Samaseku
yum heedo ngada do leede le badale leedi mali yo leedi jogido kangen non le hitande 2012 yigaji leydi nanni ley wakande mali hakke milliarduji temede jeena e chapande nay e jetti ta non kebal ngal matata ke fey e ley ngurdam jalleñidi o do heejo wadan so laamu mali o anda ko wodi ko fay so tawama dum batataake dido bel mun min kumpitan jalleñidi kabar majjun sabi kambe dun e be tinni fa sanne hejaabe laamu gombe ton be woni ko gollata no haniri mide mila dum latto sababu so laam on nangira soboy kabaru kebe yigaji leydi
walde dum wono wonde le leedi meden di nebno dirte réseau des jeunes ambassadeurs wakkati jonebe gonde hokkindirde juude faabe jeyol hono be paabirto sukaabe gombe le leedi meden di tinno fati deddi bamele nokko tawe sukaabe ndida ko woni faana mudud wakkati jonebe kulli tiwidi yalla be kada dum wono nyawuji tongidi dow fijirde kede kanko no dirte Eluar Keita o ko hali do hen do fati tan Muhammadu Samaseku
set campagne do humti gol sukaabe be ana jeyda e golleji amen bangal buutugol nyawuji worbe e rewbe e hadde faratiji majji sukaabe rewbe helbe heban deedi tawe wona yelama e ley lekoluji leyde dum buri hewde iwde jaddabo yaade jeenabo e sudu lekol goto tan nde hitande hibbata fuf ayen hakke sab ma noga sukaabe rewbe heban deedi suka debbo jangowo ekol ma kaddo wadde examen su bami reedu ana tidi lekol makko yara yeso bangal deedi di saato yo sukaabe rewbe ngoni sababu mudun saato dun yo sukaabe worbe non so ni goto mabbe kay jabanali dun eden jado hono dum reedu wonya don
non désiré
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sikirabe jeyelo do ne le reso ngay dem puddirado kitadobe kolitiwido ko yata galleji chapat e nay e tati goddi toddi kambe kokkato wakkari joni pano ngay soler do no pano ngaji e kurangaji mudun ngede telle nangi wakkari jono ko ni fana modudu wakkari jono faabe paabo hono robe le gombe tombe no kaani defirde kurangaji labi cela ko be tena tolle wakkari fur ko faabe yel hono be kaani habirde e woyinta gol wattu ko ngartam faado segudo kambe sukaabe jangobe jande le leeyiro wombe tombe holitaabe ko be ngadi murter mabbe de ko de timmi kenyo be puddi jangoto illa kenyo ko do wadi sababu de do murtere be kolitiwi do no classique be jangate modu din diyan wonno ko walaano to wakkati jono do kambe laami be lekkol ngaji gondi to di be ngadi kawtal mabbe be kolitiwi be ngara yobude facture ngaji urutu ngardan faado direedo be kolitiwi ko yatero be le chapade ndiyam kambe gonni walde wotere holitaabe be jehiibe buuto yidi wono no meri mabbe goddo to o ngado wodo golle walde noddirtene jija wonde to direeto urutu ngardan faado kuli korodobe kolitiwi cukulel botil ngel duubi sappo kanyu yeso ngabbi ton lekki manguro holitaabe do ngabbi lekki kide gasana yemo fesabe do sami uddi do lekki on do wattu fo heba dadude sekiraabe kabaruji mo imin jogini on do di holitinde wiide tan fa hande to kidal to yimbe le gombe tombe hakkilaji mabbe jotta kife ko bonandaay di ngadaado yulle yontere gabbe nonde fewdo e yimbe le ministre wobbe tombe le majjunde kolitiwi do won hejoji bamaaji wakkati joddi kambe do nangata hore mabbe hon haani reenirde be ton be kolitiwi wakkati jono do wono gube mbiide fa azawat de wakkati jono be kolitiwi de kambe ko mabbe hono di do bonandaaji gonde wadirde le nokko o jeewe tayel hono kaldal le kawrangal haani tebrede so do wadira ka non tabbu jaddi ko ben jahanta heddan tena imbe be warde won leedel afrique gonde leedi leedel hirnaange de wakkat jone be gonde hokkindirde juude faabe jeyal non be kaani juddirde heejoji di fuli leedi medin di heejoji jande gadoji le nokko do won jande do dowure de walde ndeb noddita publier ce que vous payez be kuliti mabbe hitane 2015 le majjum be kuliti wi laamu an dom tira ko heewi wakkati jono jeyal hono tabbito sariyaaji kaldi rewde no yigaay be gonde irtred le leedi medin di secrétaire won non no sembe kabaruuji ne jogini on do bete hande di ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.